waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa gaaray magaalada Brussels ee dalka Belgium si uu sharaxaad uga bixiyo qamaarkii Brexit ee uu ku guul daraystay. Wuxuuna sheegay inuu rajaynayo in wadahadalka ay Britain la galayso midowga Yurub uu noqdo mid wax gal ah.
I'll be explaining that Britain will be leaving the European Union, but I want that process to be as constructive as possible and I hope the...
Waxaan sharaxi doonaa in Britain ay isaga baxayso midowga Yurub, laakiin waxaan rabaa in qaabka wadahadalku intii tabarteena uu noqdo mid wax gal ah. Waxaan rajaynaynaa in natiijadu noqoto mid wax tar leh, sababtoo ah inkastoo aan ka baxayna midowga Yurub, haddana dhabarka uma duweyno midowga Yurub. Chancellorada Jarmalka Angela Merkel ayaa hore ugu digtay in midowga Yurub aysan u adkaysanayn in Britain ay baxdo, haddana ay isku daydo inay hesho faa'iidooyinkii xubinnimada.
There must be a very clear difference if a country wants to remain part of the EU family or not. Whoever wants to exit from this family cannot expect...
Waa inay jiraan wax cad oo u dhexeeya in dalku doonayo inay qayb ka ahaato midowga Yurub iyo inuu banaanka ka joogo. Cid kastoo rabta inay ka baxdo qoyskan ma aha inay filaan in laga daayo waajibaadka, haddana ay helaan faa'iidooyinka. David Cameron oo is-casilaya kadib natiijadii aftida ayaa sheegay in qofkii kala wareega xafiiska uu si rasmiya u bilaabi doono qaabka Britain ay uga baxayso midowga Yurub. Laakiin madaxa midowga Yurub Jean Claude Juncker ayaa sheegay in dib u dhac aan loo baahnayn.
I have placed a presidential ban. I don't like to do that on commissioners.
Waxaan saaray mamnuucid madaxweyne, mana doonayn markii hore. Madaxda midowga Yurub ee la hadlaysa Britain, waxaana sidoo kale u sheegay agaasimaha guud ma jiri doonaan wada hadallo hordhaca oo la qabanayo, ayuu yiri. Dhinaca kalena, hadallo kulkulul ayaa baarlamaanka Yurub waxaa isku dhaafsaday Nigel Farage oo ah hogaamiyaha xisbiga UKIP ee dalka UK oo hogaaminayay ololihii looga baxay midowga Yurub.
I came here 17 years ago and I said that I wanted to lead a campaign to get Britain to leave the European Union.
Sidaad ogtihiin, waxaan baarlamaanka Yurub soo galay 17 sano ka hor. Waxaan sheegay waqtigaas inaan wado olole Britain ay uga baxayso midowga Yurub, waadna igu qososheen. Hadda yaa qoslaya weeye marka? Sababta aad u caraysan tihiin sida hadalladiina maanta ka muuqatay waxaa weeye waxaad difirsan tihiin mashruuciina siyaasadda oo guul daraystay. Taas ayaa dhalisay hadal cara ku jirta oo ka yimid madaxa midowga Yurub.
Vous avez menti.
You lied. You didn't tell the truth. You fabricated reality.
Vous avez rétabli.
Been baad sheegtay, xaqiiqda ayaad ka been sheegtay. Waa markii kuugu dambaysay oo aad halkan ka sacabinayso. Waxaana la yaabanahay waxa halkan ku keenay. Waxaad u dagaalantay inaad Yurub ka baxdo, waad ku guulaysatay. Marka halkan maxaa ku yaalo ku keenay? Manfred Weber oo ka tirsan European People's Party ayaan la gaban hadalkiisa.
The worst liars can be found among UKIP. On Friday, Nigel Farage.
Beenaalayaasha ugu waaweyn waxay ku jiraan xisbiga UKIP. Jimcadiina, Nigel Farage wuxuu si babliga u sheegay in 350 bilyan oo pound inaan la gelin doonin caafimaadka Britain. Been ayay awalba ahayd. Waxaan weydiinayaa Mr. Farage haddii wax yar oo dadnimo ay ku jirta jirkiisa waa inuu maanta raali geliyo shacabka Britain. Guy Verhofstadt oo ka tirsan Alliance of Liberals and Democrats of Europe ayaa sidoo kale weeraray hadalladii ololaha Britain.
What makes it so hard for me and I think also for the other groups leader and for everybody here in this house is the way it succeeded.
Waxa aniga iyo dad badan oo aqalkan ku sugan ugu darayd dariiqa lagu guuleystay wuxuu ahaa olole been ku salaysan. Boorarka Mr. Farage uu ku muujinayay qaxootiga wuxuu la mid ahaa kuwii barbagaandadii naasiyiinta. Kadibna waxaa codsi qiira ku jirta baarlamaanka Yurub ka jeediyey xildhibaan u matalaya baarlamaanka Scotland Alan Smith.
Colleagues, there is a lot of things to be negotiated. We will need cool heads and warm hearts. But please remember this. Scotland.
Saaxiibayaal, hadda waxaa jira waxyaalo badan oo laga wada hadlayo. Waxaana loo baahan yahay maskax degan iyo qalbi furan. Laakiin fadlan xasuusta, Scotland inima diidin. Fadlan waa ini baryayaa hadiidnida Scotland.
Waad ku mahadsantahay inaad dhageysato raadiyaha SBS toos u dhageysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.